Ndinu chuma Ndinu mpamvu zanga Ndinu zonse Zanga Ochi zantenda zanga Wasunga moyo wanga, wasunga banja langa, wondi bata chuma, wondi bata nzelu, wasunga moyo wanga. Wasunga banja langa, wondi bata moyo, wondi bata nzelu, fountain of my happiness, fountain of my peace. Lover of my soul, protector of my family, Dinu moyo wanga, moyo wanga, moyo wanga, moyo wanga, Dinu moyo wanga, moyo wanga, moyo wanga.
Thank you.